kore jan hirti e modo hettinibe studio kalangu yande joyna yitani mintaji sappo e joyi habaruji e fulfulde sumana amadou janganta habaruji di gofu en puddirani toy jande l'école tawa hande de endan tiagal lebbi tatini e der lebbi nay jokkay non e hitande non ni faane loktorobe mawbe bi jaha murter golle ko balde joyi jud alfinere warorde endam ton endan gabon latol bal mangongol leed afrique kandon won e hore mudun senegal kankay hebi gotoge mu daniel fa hande yewtal men penesti do kalangu no dardo fillah himbe dilla wambe bat wadano mato enda agades do fillah majum toydun tawa lebbi tati tiagal tiagal ni omto jande l'école ko wada den e buri jo lebbi tati enen golle lewnay burni endan kanyu woni ko himbe gonno jamma ko e mu en tewonto jande tawa kadi mo kalte o endan tawa amadou konna ni nokkuje kedo jangirdeji goddi janginobe fu jande non wadno hanre en wodiri nenene ka cg do endan mo sappu dabbo mo nyemay tawa ma kandule le kulli gonno jangina ko watto jangobe chapande joyo en jeddo won ko taado endan laatibe du konna ni kambe endan ebe do be ngada jande de faabe kebi feccer jande de endan fu be kumni dum dum wonno ko Abdourahmane Mohamed horjo cg o halani bandi min Adama Dawaji.
Grosso modo, hein, je tourne autour de...
Tout le monde, don fou, don gassinama. Gando hembre on chapan de nai e joy, yade chapan de joy. Fou gole jimu wadama der sigila on. Nou wadi bale jandeji to mimbiti etata chapan de joy den. Duduko kapto dono. Ama kori ndudal mfou, mintawa kenana, do hembre eterde chapan de nai e joy, yade eterde chapan de joy. Bako mutere jengadi dumu. Gando ka sengoga jangino pe nongarta, njangina sukape pe mfaheba, pekepe pekeuto sigila on, ekoheba aka wadano. Dumduno walla min sanne e yaadu yeso gamba wakati inde jande wadayi idun wayi wallude min sanne ko atukabe no ngartito la sarle no kuje de no njanga non pelle den do dum fuyi de jini fuuno do yara yeso mide miladu do yaade kantol lewru mars sigila on fu min kewtoto
d'ici mars normalement on va boucler le programme
o wonno faande bi Abdourahmane Mohamed horejo cg sappu do mo gallu nyemen Kenya batu gomnati kanye wallo munu hautade himbe jewdono suudu baba do filla jande be batu mabbe mo ngon ngato na palde kongere galdu nyeme o endani hawrinde endani hono be jottake kero mudun tiagal mun du faware joni be jeewi kulantaje kewde der majjun ko be jeewdu won dume kan wonno ko hantabe notake do mudun toy won to faware jondu konna jande tawano hantay wadama Bukari Aliyo lati kanyo enda gollo mawno mo minister hawjinde jande ji pamari o halani Mukhtar Ahmadou Koro hawrinde enda
La qualité de l'éducation s'est détériorée.
Wadde jande boni deni ni beduni jidi yaadu yeso fuminka e milda jande kawoni ko ertinte gan kawoni hore yaadu yeso leji fu deni du jande wala no wodi fu idu nyogina yaadu yeso leji joddo kungengel min pilto yara yeso kawoni yaajinde sigila on e jande andal ko wadoyte nder regioji den fu min daran du wadde golle ko yarata jande yeso nder regioji den ande den ko ji janginol watta kenana e dengal francire tawidu mbiɗen jiɗi wattude janginol ɗemle ɗiɗi ngam miɗen dow lawol mum sabu nde neɗɗo yiɗi famde hunde sayni tawe andi ley ɗengal ngal muyningal ngam minen kam min janggina kenana e ɗengal faransire amma Allah tan heƴƴi andude tampiri komin keɓi ley mum sana noon ley ɗengal ma ɓurɗa famde hunde fo ngam mi yeyi fo laydi yarude yeeso ley ɗengal janana
y a aucun pays du ce monde qui s'est développé dans une autre langue
loktorobe mawbe ka en du konda nan no jidi nata murtere gollal ko balde joyi dun du konda altine warorne en nan no ga tat lewru janvier ndembe jibe pudda murtere mabbe de en le kedde loktore de fou nenen dum waddi ko faar joni docteur Kongize Zubairu kamo secrétaire général syndicat mabbe en dan bandimi na fisa adamu yeyi lando kemo dum woni koro on faware jondu konda murtere mabbe de enna
Anden duɓi tati ni ko min kolli gomnati on saɗara maage ɗi min godi ɗum waɗi min goni minen gaɗa durwa amin fuu ngam kulle ɗemin indi ɗi yottini hano de misali hoƴama ɓeydol jobdi bandiraɓe amin lokotoroɓe mawɓe janguɓe ɓeyduɓe duuɓi sappo e tati dow jande mu'en. Hande a wi'e hande ɓe fonnama e janguɓe gaɗa bak duuɓi joyi. Ɗum min gi hani ƴewtini jobdi ji ɓeydi. Nde min kaali fa min cawti fa hande gonɗi amin moytaka. Nde lawol gol ɗum waɗi minen cini natugo nder murtere ko balɗe joyi ko fuɗɗata altine nogay e tati lewru duumo gonɗen nder mum hanta ñande mawni. Onon andi minen tawa nder golloɓe ɓe murtere maɓno mema himɓe. Ɗum waɗi min goni minen andina himɓe.
Noon ni wontiri hono Fande Sarusi kawjiɗo hono waddude kabaru luumoji to ñamri sottete nder leydi Niger wurtini ha baru ko asaweere ƴaɓɓinde ɗum woni asaweere nayyi yaade sappo lewru janvier 2017 dow majju ɓe kolli wiide ke coggu kullantereje ko nandi e haakoji en ni yaade e ko nandi e muɗum ɓiɓɓe leɗɗe ceede muɗum jippek jippekol ngoldu kondan waɗi nder luuɓe kewɗe Umu Umar.
Hano su kamɓe banane e lemu ceede mum jippake dina ko jeɗɗire wittire nde. Kilo ceede supamare wonanana buuɗi lasoji ɗiɗi e go'o e tammaje nayyi misali. Ɗum du nder luumo waddata ngo ñameno dina ko nder luumo doso to kilo mum woni buuɗi capanɗe jeegom e buuɗi nayyi e tammale gotan. Hedde ɓiɓɓe leɗɗe ñamteɗe ceede kilo banane potore wonanana nder luumo difa buuɗi hemre e capanɗe jeɗɗi e go'o. Tawi ɗum nder luumo agadez kay kilo on buuɗi keme ɗiɗi kam woni ko sonneten. Ceede su jippake sanne ba ko ceede banane du waɗi ko jippu e mum seeɗa. Wakkati fuu du ceede lemu kamɓe dene komum no ɓeydo le wakkati goto baale hitande wittinde ɗen. Yeruno Sarusi kokko habaru luumoji on wiri sima ceede awatirde ɗi no ɓuytoyto sanne ɗum do Allah e ƴande mum.
On keeɓi o paami fa woni ni Umar Hammano ndene wona Umu Umar woni ko firti haala ka. Caggal majjon duminen andina on hono fedde hawjinaaɓe tokkitaade ko ndaarto fawar jondu konnani dingal. Dingal woni ko kulantaji ko mobilaji koƴoto ɓe ngaɗi kamɓe du batu maɓɓe keñanto e nde maradi. Batu oɗu ɓe ngaɗana gam batte firde koye yimɓe anda hono golla maɓɓe e fa hande dingal kañum e teddirka mobilaji ko laati du hoƴanama laawol hal filla fedde wiyetede IMOA fedde leyɗe men jaadiyankoje kawɗe ceede gote gonɗe yiyannage afrique. Ndenne ne ka ɗum ɗon waddi ko fawar joni bandimi Mohamed Mamadou yehi hawrinde en dan ko yeytondu o yii mbiyeteɗo Moustapha ono Moustapha Kadi laatiɗo goto e fawar joddu konnani comité o nani ko haalanimo dow filla majju.
Nul nignore
neɗɗo fo anda kaddi nafaka lawol debangol ummowol ñamey witto maraɗi fa yaha zender jawdi wattani nder niɗol mayri. Dey lawol gol no tawra e saɗar majo ko fa waranden handen mosolo heɓaka bako wakkatiji gon iɗum wonne. Amma de ƴewama loreji mawɗi tokkoji lawol gol no bonnagol a wi'ande gondo e kebbina loreji ɗin fa ƴartino ɗum do no wadda bononda e ƴada ceede lore nder fi jahangal. Hande mursere ko leyɗe IMOA wonno waɗa nde ƴewama no waɗa pecce ɗiɗi dow herme sowe laabi ɗiɗi nder fi ñibdi e ceede lore ko ummoyto fa milliaruji keme jeɗɗi e capanɗe joyi e jeego o ceede men
CFA.
O wonno Moustapha Kadi horeji nene komiti joƴƴina do fila ƴewugol fila teddirga kañum e dolle mobilaji. Ɓiɗɗam bonɗa kom ele feeyo Sahel ɗum noon woni haala muɗum kañum gartete hande gam ko sakiti ɗum waɗa to enen gaawo Mali ko balɗe ɗiɗi ƴaɓɓiɗe ene himɓe capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo woni ko maayi e nder fellande waɗan ton en dan. Sine daarini illu hitan duminaɗe sappo e jeegom Mali e Niger heray no heɓa farjo fellu fellu e waru horeji e kullantereji e ko nandi e diwtagol himɓe fano heewi ele leɗɗe satu satu. Ɗum waddi ko farjo ni hande min gaddini on kabaru o en dan joni Umu Umaru haalanan en no filla majjum no ɗum sakitori.
Noga e go'o lewru ut hitaane duuɓiji nayyi ɗiɗi e sappo e jeego o Hassan Mahamman ɓi leydi Agades hooreejo tubuuɓe diwtaaɗo dillida nder kaliya makko. Ɓe anndaaka gon dillidu e makko nder katkat ɓattiɗo e makko gon o anndini wiide o yara kana har soɓɓirde leydi Maali. Dey haala ka o haali kaaka wala sembe ngam ka anndinaaka. Duutol gondoni ko ummini hakkillo ɓi leydi Amerik indirteeɗo Jeferi Wulk gollowo nder fii ballagaji yaade e himɓe. O dillidama sappo e nayyi lewru octobre hitaane duuɓiji nayyi ɗiɗi e sappo e jeego o del Abalak région Motawa. To wakkati on ɗon ni hano gardu goto indirteɗo Mahamud Yusuf e gardiyam ɓaade makko Almajud Alkasum ɗiɗo ɓe kamɓe mbarida. Ministre kawjiɗo reedu leydi men Bazoum Mohammad o andini wiide nder fedde hokkoɓe habaruji ko leydi France gon AFP o wi no o woni mo miijiro hano himɓe Mujao waɗi golle ɗen ɗon. Fadde ɗum wadde hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e go'o himɓe leydi France ɗiɗo diwtama nder gallu ñamay bara akni du waɗi ɗum ɗon.
Non wantiri sey ngara e dow filla pirto ɓalli e fijoji muɗum ñalande jeeta ɓerɗe ittondiro latol baal pelle ɓurtuɗo leydi meɗen Niger woni e hoore muɗum. Joni wakkati mo kalte oni AS Fan Hawra e Jean Gorzo jaagodu konna ase o enɗoenna gallu ñamey AS Douane Kagne olympique won ko fiidoyto noonni fande gendarmerie national Kagne e Nigelec kandu konnan fiido an baal on enɗan ton enda ardite fande ase jaango on akko kana Hawran e Sahel Irana AS police ñande alal ngal duɗo en gallu ñamey AS Sony Depp Kagne e Taguru noonni fande AS garde national fotto an fawara jondu konnan Erasing FC hara filla latol baal ni wadde ko fande ton en Gabon no woni e hoore mum kañumdu keñande ena Tunisie jaaloyeke Algérie ɗiɗi e gotel Sénégal heɓi kandu jamaku dow Zimbabwe ɗiɗi e gotel ndene ɗo endan ni Sénégal kay tabintini yaade piiɗe nayaɓe ɗe endan ko waɗoyto so Allah jaɓi noonni hannde nde endan du RDC Congo kañum e Côte d'Ivoire fottan wakkani mo kalte o caggal mum Maroc yahan latti do'a e himɓe to go jaagodu konnan Ghana e Mali leydi Misira kañum e Uganda.
Kettine sigilaji studio kalango kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalango.
Facebook studio kalango.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum
hande ni ɗo filla yewtere men pinno en kaali caggal hono jooɗa kaalen ko waɗa to enda Agadez ɗo filla himɓe dilla wonɓe leydi e leydi illun nogaye ɗiɗi yaade nogaye enayi lewru octobre duuɗa e sappo e jeegon ñalande nde enda ni hoore heɓɓe hono to enda Agadez koƴƴi aadiji keɓa hono fawarjo himɓe laatiɓe wonnoɓe gollal filla dilloɓe ɗum woni walloɓeɓe naadu kono wittinoɓe ɓe endan ɓe keɓɗan ɗum en golle goɗɗe baka ɗen ɗo ngala lebbi tati caggal majjum toe wonto haala ka tawa ɗum wonno yewtere men hannde Amadou Oumarou goto e wittinan ɓe endan nani ko a haali.
Bon nombre de gens on sisi
himɓe kewɓe acci ɗum gam min giɗana min gaddana hoorejo leydi balla dow durwo go o woni imo waɗa dow aadi moɓe koƴƴiɗi e tubakoɓe durwi dinde e himɓe dilloɓe no jaaha leyɗe jananɗe nder laawol bongol. Minen ɗon fonɗita ɗereji sukaɓe ummatore min jaraɗi mairie mo Agadez min galana minen ballaɓe dow siri moɓe gatti yeeso minen ɗon domi balla he maɓɓe non watta minen do har amin neɗɗo fuu goɗɗo niya waɗa iri ni min wangina joomum no watta ko irini acci
lai
faro hooreɓe mairie to en Agadez ɓeydu konnan maire ɗiɗaɓo o wi takana Ahmed Kusa kandu konnan holli wiide ke ka eno kenni no gaɗa hawrindeji e jiidal hakkude mum e walloɓe gam batta heɓande yimɓe ɓen endan golle nafooje.
Le maire a rencontré
hacci kenga gidal nati chaka maire on e député be leydi France dow ƴewtinaaki e fi dilloɓe ɓe garana dow fa ɓe deka gite dow fi himɓe dilloɓe ɓe nder haala ka maire on haali waɗi pelle wonɗi no tewta hakkeji ɓiɓɓe adama e himɓe ɗuɓɓe gom wi no waddan balla mum'en dow fi dilloɓe ɗum waɗdo fa hankase min kawri sukaɓe ummatore gam ɓe kokkamin faama dow muraduji maɓɓe gam wakkati balla heɓa min anda laaɓi ɗumin koƴanta ɓe. Min tabbintini ko iɓe goodi niya ko wallata gam porojeji no ko hokki sukaɓe ummatore ƴewtino nder fi on ɗon nder lebbi sappo e ɗetati nde ƴewama ɗo no waɗa hano milliaruji ko wattete gam durwitidde e himɓe dilloɓe nder laawol guyka gam hissingo sukaɓe ummatore ɓe dilludu du beeginiɓe
ces acteurs de la migration.
Dow ɗum woni ko fawar joni habaruji e fulfulde tili seyni altinere ko noon dow studio kala ngo habaruji e fulfulde e dow radio ji moɗon kedi jaam aɗa wadde ɗum balla mum ko noon ɗo habaruji ɗi hawtade mi hoore wiyeto assalamu aleykum mbaɗen to jaam waali kettino nanon habaruji e hawsankore Asmana Sina
jirosein faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gawri
kettine studio kalangu ɗo radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger.